Mandi wakanipigia simu mapema, wakaniambia mimi niko kwa kazi yangu huko, nafanya kazi ya mjei. Wakaniita mapema wakaniambia kuja, kuna emergency. Wakaniambia kuna complication naifanya. Kwa hivyo inabidi tupewe rifaru. Wakati walipiga hiyo x-ray, kuna hiyo maji ilikuwa huko kwa, walituambia kuna maji maji. Hiyo maji maji tukaambiwa ni mkojo, lazima itolewe. ICU wakatueleza kuna complication, alikatwa hiyo mchipa ya mkojo.
Hiyo inaniumiza sana juu sasa huyo mtoto kulea, kununulia maziwa nini mpaka akuya, baba yake hata namsikiria ili njua, alikuwa hata alikuwa ananiambia tuende na mapanga huko, alipiga simu akaniambia baba ameni, akiwa analia ameni ameua bibi yangu, watu wa Larumoro wameua bibi yangu.
We have asked for statement from every doctor who came to contact with the patient, every nurse who came to patient that, and those statements are to be brought to us. However, the final conclusion would have come out of a postmortem.
Kama ile fofo haija, madaktari hawajahitimu, hospitali ifungwe mpaka wakati madaktari, tutaletewa madaktari wenye wamehitimu.